Limerick.
Oh yeah, GMP. Yeah, 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 yeah.
The gospel preach.
Fry kid, real Jesus.
Mueva fiasi un fuenico, pulili parebo. Mueva na un fuenico, pulili parebo. Parebo, parebo, un fuenico, parebo. Parebo, parebo, un fuenico, parebo.
Shakalala mwali komu fiashi umo Uwakwetava na babili lelo pali umo Uwataluike sana life ya kwengechi kumo Lelo umfweni fiatitike after money no more Wali chile fiolu chelo wishi na ikala Hawe aya na ichefyo kwa mule fitala Daddy wishi na otila Depo aya mumpeshe ya palifile amu katushila Wishi alibuli lepe fionse amupela Umwana nangwe alipokele amboku sela Tapako kwele sana mula yakwe amupila Umomu talo aileji powe chadulila Hawe life atampile nomba ya kuchula Kaili wachile nde mane eba limulila Asikila ikuminisha no mundumo Uyo wa mwebele akucheme nkumba mwiba lomo Hale kumbwa na mapape nkumbe shosha lelia No kupisha momu muti manga eulelia Halipiti lemo sana femu fintu fingi Hapishamo hawa weka kuba fiashi bengi Hawa lelia daily notifi na kunondi Kaya ichepia nemu vembu kumu fiashi wandi Hali chiti le decide kubwele lamo Pakuti akayebo mpela na babo mfipamo Hali tole liobu lendo ambo kubwela Hali figi liomu fiashi amu sengelela Hodo hali no ulanda amu kumbatila Na wapo nene pachifuwa ambo kulila Wishi no kwebo mubo mfilete fya kufwala Wipaye nengo mbe uleke tuise sangalala Panjumwa na walubili apa na welelela Tualase pesha chapa mole sana ndubu luila Umu kalamba all the way flow mukuma bala Hawe asangile fyepa bondi na chilila Haipuisha fyo mubo mfinishu chalilila Na waya swike fye munonko pano na durila Hawe alifulilwe munganda taingile Wishi afu mine femu kumulondo lwela Na waya swike paku womba fishi mwanchitila Lelo mwabwela mwape ngombe kuwalile shea
Ini leso ni Yesu kwe wana yeah. Ichi echi langiriro kuba fiashi bonse fye Mweva fiashi umfwe niko kuli parebo Mweva na Fuenico, Puli, Parepo, Parepo, Parepo,
like KIT,
Parepo,
Set Diagas,
Parepo,
Real Cheese, I got
Parepo,
Mr. Hey Hey, G4JR, it's GMP. Watch out for part 2.
Original song with DJ Fraser, Music Most Wanted.